Find the beauty. Yo, this is Sky Sun. Biggie boy.
Oh, oh yeah. Hey yeah. Rante.
This is
Sky. Mami sini ndo kwa niste kumbana mojiko. Nisho don sana. Everyday nigu don sana. Mami sini ndo kwa niste kumbana mojiko. Nisho don sana. Don sana. Everyday nigu don sana. Ina singing up on this second man, but you call this your don sana.
Don sana.
Every day you go don sana.
Yeah.
Don sana. Every day you go don sana.
Yeah.
Don sana. Every day you go don sana.
Sana sininga kwa nise kuningu mazuro imangala chapiziri yose sininga kwa nise inishkondi chako isipita chapiti siyaneko kumbuka pena kutenga kuliva mai vako walipe mundu wana kukoka mizako bachapa na kuona ulina zero zako kutikipange budget ulizo ni zako elo nishinawe useve zako hine umapanga sinikondwe lako papondi ufuna niziende la zero zako kweni tachokera nikakumbukila majizi yose ya jamweni tise kukalila don't know what come over upon you. In a beer, can manage it with you. Swap on my tongue, me to you. Squandy Jordan Sana Mugani Malaya. It's better to play in the push tire. Squandy Jordan Sana Dosana. This baby, Kuyamanayambana.
I'm going to go to the school. This is your Dosana.
Dosana.
Every day, you go Dosana. Mami sininga kwa nise kungala mochiko ndisho don sana.
Don sana.
Everyday niko don sana. Ina sininga kwa nise kungala mochiko ndisho don sana.
Don sana.
Everyday niko don sana.
Yeah.
Don sana. Everyday niko don sana. Don sana.
I'm gonna take it.